Akani kalata, mi labena jona inafo kalatala chaman ye ajatimine chugumina. Ya irako dambe na sigi, finituku ka franche fangala, mi sigira senka avril kalu kli mugan samba flani mugani kili. Mamina, mahama debi, suwandira, ki kali jamanadu nye ka fano robla. No kera, afa, jamanatiki koro Idrisa debi itno fagalen kofe jekulu marama fentuku fe kele dagala. Akelen kofe kuka jamanafanga marakulu ka sambisa bakono. Ni jamana kofole yi, no ye chadiye, na fle ni ye sahel chenchenfuga ka. Mi jatilindu jien fantan jamana bau. Asugandira kemeduya ko kambi woroni kile ayosoro ukaja manatiki sigi kalatala minkera mekalu kile woroni nasa na kuna funu bela jelin klala kalasi ukaja manashari ya sumba conseil constitutionnel unye moko fenu ye Jean Bernard Badiri afadenke masra na shiye sambina niye inafo jamanatiki re Mahama Debi mintu njatilendu inafo fangasi na matonye moko bado na labana kake jamanatiki dankanye kalunani kono sugandira kada jamanatiki Mahama Debi kan kemeduya o kemeduya anishikini tromoyo biduru ni nani koludiye kalata ye. Aka berebere liton mimbi wele ko transformateur tuye kalata gafo bela jelin jati inafo namara donala. Wono goni fe success masra ye wele tumbla jona conseil constitutionnel ma koka kalata ujabi buama. Albert Pahimi Padake. Ale mi tuye jamana nyemogo dangan koroye. Ye joron sabana soro kemeduya o kemeduya tan ani woroni tromoyo bikonotoni saba uludiye kalata ye. Kafara ukachebo shiki nyo wereka. Munu mwase kasibaga ya soro ni kalata ina. Kalata jabi laba munu bela jelin bora. No irala ka foko jamana deun kemeduya bi wulun blani duru ani tromoyo bi wulun blani shiki ulu de bora ka kalata. De kera sababu ye ka kalata jabi kumfola u bela jelin di. Mi kuna funu la sira me kalu kile konanton.